Kazane yunangire mawa simba wapainuka
Anangira wangu manika simba watawi
Nanguruma ujiri simba ndengwenye
Unangira simba wanyika la vino yotawi
Kazane yuzangire jonole ninyayo
Anangira wangu manika simba watawi
Ukili toko sawe simba nifuna singo
Kani yunangira simba wanyika la vino nifawi
Simba wenweri janironge mawa
Anangira wangu manika simba watawi
Ninginya na ujiri simba ni muimenye
Unangira simba wanyika la vino
yotawe Akuna yukukira ni mama simba mwanangu
Anangira wanguru manyika simba watawe
Ukimupiga na malambira bwenwe
Kwa ni unangira simba wanyika la vino nitawe
Naronga naronga uganga wakumbo Zigipigwa ngoma na mona beni Beni kutandaza yongo mando yae Nangaronga neronga uganga wakumbo Zikipigwa ngoma na mona beni Beni kutandaza ngoma ala emanya
Ase wakwe ameleka jejiwe Laye madamba gaze ujama Laye nidaronga jege nyama Kipigira nikitariri lechona
Nizimbari na zara kusa Funika
Funika
Wana wajomba funika
Funika
Wana wa mama hondera
Funika
Wamando hiyo funika
Funika
Zabani kidundwe Shondela mishundiri chani jae jae
Pingili pingili chuma mbele nyuma Naenda kupongo la ho Taje ya mutu hapa muna miria sama
Pariza nizimbari na zara kusa Funika Wana wajomba funika
Funika
Wana wa mama hondera
Funika
Komando hiyo funika
Funika
Funika pambwe fumbora mwishu nirija nija jae
Pingili pingili chuma mbele nyuma Naenda kupongo la ho Kaje ya mutu hapa muna miria sana
Kazane yunangire mawa simba wapainuka
Anangira wanguru manika simba watawi
Nanguruma ujiri simba ndengwenye
Unangira simba wanyika la vino yotawe
Kazane yuzangire jonole ninyayo
Anangira wanguru manyika simba watawe
Ukini toko sawe simba nifuna singo
Kwani unangira simba wanyika la vino nitawe
Simba wenweri janironge mama
Anangira wanguru manyika simba watawe
Nikinye na ujiri simba ni muimenye
Unangira simba wanyika la vino yotawe
Akuna yukukira ni mama simba mwanangu
Anangira wanguru manyika simba watawe
Ukitoko sao na malambira kwenwe
Kwani unangira simba wanyika la vino nitawe
Naronge naronga uganga wakumbo Zigipigwa ngoma na mona beni Beni kutandaza yongo mandoye
Nivisho, 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 nivisho.